What's that? Dancing, dancing. Dancing in Friday. Dancing in Friday. Dancing in Friday, to pick and share. Friday, pick and share. Dancing in Friday, to pick and share. Friday, pick and share. Mtoto pewa pombe, kunywa pombe. Lewa lewa, kunywa pombe. Inama chini, kunywa pombe. Shika rungu, kunywa pombe. Watu wa Gilbis, tupewe pombe. Watu wa Changa, tupewe pombe. Watu wa Konyagi, tupewe pombe. Watu wa Guarana, tupewe pombe. Apanti removers, watu wa Hennessy. Asante, weta asante. Thank you so much, unaweza ishia. Kwa mabega, kwa matako, kwa katumbo, chapa chupa. Kwa mabega, kwa matako, kwa katumbo, chapa chupa. Dancing in Friday, dancing in Friday. Dancing in Friday, to pick and share. Friday, pick and share. Dancing in Friday, to pick and share. Friday, pick and share. Toto pewa pombe, kunywa pombe. Lewa lewa, kunywa pombe. Inama chini, kunywa pombe.
Kila mtu apige story yake ya pombe. Hala.
Mimi nikilewa mi uona niko London. Akiwa lai, simi napenda pombe.
Mimi nikilewa na kuanga dunia yangu. Naona Raila ni babangu.
Sister na we,
pombe ni be.
Sister na we,
pombe ni be. Na haka zikishika sikuangi mluzi.
Asante, weta asante. Thank you so much, unaweza ishia.
Watu wa Gilbis, tupewe pombe.
Watu wa Changa,
tupewe pombe.
Watu wa Konyagi,
tupewe pombe.
Watu wa Guarana,
tupewe pombe.
Apanti removers,
watu wa Hennessy. Asante, weta asante. Thank you so much, unaweza ishia.
Kwa mabega, kwa matako, kwa katumbo, chapa chupa. Kwa mabega, kwa matako, kwa katumbo, chapa chupa.
Dancing in Friday, dancing in Friday. Dancing in Friday, to pick and share. Friday, pick and share. Dancing in Friday, to pick and share. Friday, pick and share.
Umelewa. Yuni pombe. Kivoni babako. Hata wewe unawatumia vibaya. Umekula pesa yao, umekunywa pombe yao. Vumilia bana.